Remember where you got it from. Zambian music published on CO.
Amalungo no munchinchi topela ku imwe mwalilinga ukupelo ma lumbu iswa bangeli wamishishi muna na ifwe ileto twa atila muli wamushilo ya we. No muchinchi fi pelo eku dilwe mwaulilinga ukupelo ma lumbu avangeli matila muli wa mushilo na efuelelo twatila muli wa mushilo. Pokeleni amalumbo mwalilinga ukupe mama lumbo kana lole shemyulu isonde zamumbo mumbinwe yenu lesa mwalilinga ukupe lwa ama.
Remember where you come from. Zambian music published on CO.